Nasi niño cha ni colo, oh oh oh, colo, oh oh oh. Mta, kapiti ya kaloko nipitishe masa Kitoko kitoko, mugi ikadondo Come on tell the DJ ya pull up ngoma za kolo
Na wajue hakuna kulegeza Leo ni full vibe kupanda juu ya meza Sikishuka tupandishe together Leo ni full vibe kupanda juu ya meza
Saki no shota, tende na yombele Alafu pose, inamana yote Side, side, tunapiga top shoot down Side, side, tukipiga top shoot down Side, side, tunapiga top shoot down Side, side, tukipiga top shoot down
bao, fiva, nkona bao, fiva KB, sindo, tunawatch mpira Ukuna neighbor, uneza mwita pia Kibaiba, nishini ya forever bao, fiva, nkona bao, fiva KB, sindo, tunawatch mpira Ukuna neighbor Uneza mwita pia Kibaiba nishini ya forever
Na wajue hakuna kulegeza Leo ni full vibe kupanda juu ya meza Sikishuka tupandishe tugera Leo ni full vibe kupanda juu ya meza
Saki top shot down Twende na yombele kukizi toka Saki top shot down Twende na yombele Saki top shot down, twende na yombele ukizi toka Saki top shot down, twende na yombele alafu pose Inamana yoten Side, side, tunapiga top shot down Side, side, tukipiga top shot down Side, side, tunapiga top shot down Side, side, tukipiga top shot down